Atuyana abana bekale tebe gomba. Apatikana apambana no nyasente. Abana basome
kibakeza mu matumbi
tebajula
bulamu kubalami
batunda bulamu abantu bwe batyo mukama obalaba. Amaziga ge bakaba kuwa bana babwe gawulirenga nesala zensaba kusaba zitwalenga emergency. Abana bakule nokufuna bafune emotoka bavuge byebegomba bagabirire babigule nokufuna bafune mukama nkusaba buli mwana w'omwavu basanyuke kubanga nange yo jemba nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu mubanyumire nkusaba buli mwana w'omwavu basanyuke kubanga nange yo jemba nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu mubanyumire. Saba ofuke chigo bae chidukiro toba vangamu. Abayala oba gabirire nga manyi gabuze kusabo bawanirire. Bachusize obwenyi mumaso gabalabe bawe oba wanguze munange bingi bibasobera. Kusaba oba we songo kulemerako wadolu sibigana. Kusaba buli mwana w'omwavu asanyuke kubanga nange yo jemba nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu bubanyumire nkusaba buli mwana w'omwavu asanyuke kubanga nange yo jemba nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu bubanyumire. Njegerezo wafu awalie mikori mobya betima. Omukisa kwe bienfuna omukisa kwe zade. Kukulabia kongo chuso mtu abate wasina fuke songa ngate tobo siri anga.